This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni baphulaphuli baka Radio 7 to 9 a.m. Cape Pulpit nguvelile kambenene ke. Lona othetha nani? Memake biza, biza umakhelwane, biza unyana, biza intombo yakho, biza umyeni, biza unkosikazi, biza umakhelwane, abahlobo, baxelele, nanku uvelile kunomathotholo, nazi indaba ezilungileyo zizoshunyayelwa, naku kuphiliswa kuzawufika, nanku nantsi indoda evuka nguThixo xa ithandaza, izothandaza, nathi kunomathotholo, nathi imithandazo yethu itsho iviwe. Mbiza umakhelwane, babiza abantwana bakho bazise elaxesha ke lelizwi eliphilayo lifikile. Bazise ke mphulaphuli, baxelele, memeza, memeza, bonke mabeze ke bazophulaphula. Sikuye uRadio 729 AM Cape Pulpit, indaba ezilungileyo ziyashunyayelwa, indaba eziphilileyo ziyashunyayelwa. UYesu ophilayo uyashunyayelwa. UYesu ongumncedi, uYesu ovimithandazo, uYesu obeka ubomi bakhe abubeke phantsi abondlale anikeze ngabo, enikezela ukuza bakhe basinde. Umalusi olungileyo uyashunyayelwa. Yena owayekhona emandulo umhlaba ungekabikho uyashunyayelwa. Yena ophilayo ondlebe yakhe eva izikhungo zabantu bakhe ababi zakuye, yena nabantu bakhe kwindawo ngendawo kumaxesha ngamaxesha uyashunyayelwa. Yena ophilayo, yena owafayo wabuya wakoyisa ukufa uyashunyayelwa. Yena ophilisayo ovula amehlo emfama, yena owenza iziqhwala zihambe uyashunyayelwa. Yena ke oxolela izono uyashunyayelwa, azixolele futhi engazibaleli kubo abazenzileyo uyashunyayelwa. Nalo babalo lukaThixo ke lishunyayelwa. Biza komakhelwane, biza izihlobo, bazise nazi indaba ezilungileyo zizoshunyayelwa. Ke mphulaphuli, as usijoyina as ke ubizile ke omakhelwane nabahlobo bakho, as ke upapashile wapapasha watsho wathi kuyashunyayelwa indaba ezilungileyo, mamelani, mamelani, izani vulano nomathotholo benu. Ke mphulaphuli, masivule ngomthandazo ke sinamkela nonke kwakhona apha ke kuye uRadio 729 AM Cape Pulpit. Kuvelile kambenene kuzoshumayela namhlanje anazise ezindaba zilungileyo eniphathela zona. Ke mphulaphuli, masithandaze. Our Father and our God, our Lord, precious Jesus, thank you. Thank you for your life. Thank you for your blood. Enkosi ngaleyo, ngalewo manxeba, leyo mivumba eyangena emzimbeni wakho. Wena waba njengemvu eyokuxhelwa, awathetha awalwa, akwabikho lizwi eligwenxa eliphuma emlonyeni wakho. Siyabulela ke bawo. Enkosi ngalo elithuba, akungoba sifanele, no, asifanelwanga. Akungoba bekufanele kube sithi hayi bebekhona ababhetele, kodwa wena uthukhetha okungento ukuhlaza okuhlonitshiweyo, uthukhetha abaphantsi ukuhlaza abaphezulu, ukhetha aba baziziyatha ukuhlaza abalumkileyo. Usikhethe sinjalo ke Thixo wethu namandlonke, wasipha ubulumko bakho, wasiphila izwi lakho, wasinika umoya ingcwele wakho ukuze ahlale phakathi kwethu. Akukho ngemisebenzi yethu, akho kwanto thina esiyenzileyo, kodwa wena ngenxa yobabalo lwakho, ngenxa yecebo lakho, ngenxa yeqhinga lakho, ngenxa yokwazi kwakho izinto kwangaphambili, wasikhetha sinjalo. Usikhetha usazi uba ngabana Thixo wethu namandlonke sokuba nyukunyuku, izono zethu zibe bomvu, kodwa wasikhetha sinjalo. Wazihlamba, wazihlamba, hayi ngenxa iba sisebenzile, wazihlamba zaba mhlophe kwikhephu. Nathi sathi xa sizijonga sangazirecognize ngoba besigqebele sinyuku-nyuku kodwa sithe xa sikhangela sihlanjiwe. Thixo wethu namandla onke siyakubulela ke ngalenjikalanga siyakubulela ke Yehova nangabo bonke abaphulaphuli ndiyathandaza ngalo mzuzu makuthi abazazela zabo zibagwebayo ubanike zuxolo ziyeke ukubagweba makuthi ke mzali wethu abanhliziyo zabo zophayo ubophe uphilise ngoba kaloku wena kukhonto ikunqabeleyo makuthabo bagodiswe ngogqirha begodusela ukuba bayophuma imiphefumlo iphephumele emakhaya ngoba kukhonto ingenziwa bancanyiwe thixo wethu namandlonke wena kukhonto ikunqabeleyo ngalo mzuzu ndiyathandaza philisa kumzi nekhaya ngalinye livulileyo lonomathotholo elimameleyo ngalo mzuzu mabaphile ke thixo wethu abo baxhonyelwe izandla ngogqirha kwathiwa izifo zabo angeke zibe saphila Yehova ophilayo kumkano namandlonke bawo wethu wenonceba zakho zingena siphelo wenonceba zakho ezinzulu onceba zakho eziphakamileyo onceba zakho ezibanzi yiva izikhungo zethu wenondlebe yakho ivayo yiva uphilise ke thixo wethu namandlonke wonke umphulaphulo onekhwiniba emzimbeni wakhe makaphile ngalo mzuzu ndiyathandaza wonke omameleyo ngalo mzuzu thixo wethu namandlonke makaphile makaphile ngalo mzuzu makungabikho namnye osalayo engaphili ngoba wena uphilisa zonke izifo awungomkhethi wabantu thixo wethu namandlonke sikwazi ungengomkhethi wabantu kwaye ke namhlanje siyazi awuzukhetha bani ushiye bani philisa ke thixo wethu namandlonke bonke abaphulaphuli kumakhaya ngamakhaya ukhulula ababotshwe ngongendawo thixo wethu namandlonke kumzingamnye okuvulwelo nomathotholo kumzingamnye okunabani omameleyo thixo wethu namandlonke philisa khulula makube luxolo makube luthando Father and our God we pray sisazi ke ukuba ngabantu uyasiva ukuthandaza kwethu uyaziva izikhungo zethu Thixo wethu namandlonko wena wabekilanga endaweni unanamhlaliwi wena bawo owabeka inyanga nenkwenkwe zendaweni wazisikela umdema zingawudluli unanamhla zidluli futhi aziwi Lord and our God uzibambe ngamandla ezwi lakho lawo mandla ezwi lakho ke bawo ndiyawathumela sebenze kulamakhaya ngamakhaya amameleyo thixo wethu namandlonke makube nempiliso egameni lika Yesu makungabikho namnyo sale ngaphilanga ngoba wena ubaphilisa bonke egameni lika Yesu enkosi ke our father makuthi apho kunamakhaya khona ekunqaba into yokutya ngoba kungekho misebenzi kungaphangelwa vula masango ke bawethu thixo wethu namandlonke makuthi njengoba ndithetha izwi lakho sithi bona ndibeke phambi kwakho isango elivuliweyo ekungekho bani naku kuluvala ngoba okuvulwe nguthixo akukho bani onginaku kuvala futhi okuvalwe nguthixo akukho bani nonako kuvula ngalo mzuzu ba wethu onke amasango ebebenqonqoza kuwo mawavuleke 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 egameni lika Yesu siyabulela ke our father and our God in Jesus mighty name thank you father ayike mphulaphula ungazijonga kuba ubambekile emzimbeni unezigulo naso ubambekile kunento ongakwazi uyenza ungaqalisa ke ngoku uyenze uze uthi ke ngoku xa sowuzibhaqile bakuyenzeka uthumele nobuthumela umfanekiso uthumele phaya kumkhangele phaya wena uvelile kambenene phaya kulamacwecwe unxibelelwano uFacebook ukhangela uthi nabo ubungqina nansi into uThixo ayenzileyo bendingakwazi uyenza nangamasango evulekile ebekade evalekile kodwa ngoku uThixo ndithenisa uthandaza nawe wava wawavula lamasango uthumele ukuze sibakhuthaze sibakhuthaza idlala ke nalapha kulonomathotholo leyo obobungqinobo sabufaka nalapha ke kunomathotholo ukuze nabanye abaphulaphuli beve ukuba ngabana uThixo simthandazayo uThixo wase 729 AM uyayiva imithandazo futhi uyaphendula ke mphulaphuli masiye phaya phaya elizwini lethu kuze ke sivale kelelele lo mxholo esithetha ngawo masiye ke sisaqhubeka ke mphulaphuli phaya naye chapter 4 okanye chapter 5 ka Romans nizoqhubeka ke ndifunde phaya esilungwini ndizomane wena ndizofunda ngesilungu then sincokole ke ngesixhosa ungajonga nawe ke kuyakho esixhosa okanye kuyesilungu kodwa mina ndizofunda apha esilungwini iversion NIV Romans chapter 5 verse 9 since we have now been justified by his blood how much more shall we be saved from God's wrath through him now into qala nifuna ukubonisa yona okuqalela yona kunintsi into bangabana abantu umuntu xa kusenzeka into embi kuye athi hingqumbo kanye ubethwa nguThixo futhi ayithathe ngokuba ibimfanele ngenxa yomuntu anguye azigwebe ayibone yonke into embi uba ibingehla kumntakabani xa ibingazukwehla kuye ngoba akalilwi lungisa ngoba vele ungumoni aqonda ukuba mhlawumbi ngoku lixesha lakhe lokuba ahlawulele ukwenza kwakhe na ndifuna ukubonisa phakathi kokwenza kaThixo nokwenza kongendawo mhlawumbi ngokukhawuleza mandikubonise ukwenza kongendawo Xa ujonga phaya kuJohn chapter 10 isahluko senaso seseshumi uYohane isahluko seshumi verse yeshumi uthi isela alizi lingazelanga ukuze libe lixhele libulale anything eyenze izinto ayisuki kuThixo anything ekuxhela umphefumlo ekuxhela ulonwabo lwakho ekuxhela nangaluphini uhlobo oxheka ngayo eba uvuyo lwakho eba ukonwaba kwakho eba impilo yakho eba abantwana bakho ebusapho lwakho ayiveli kuThixo leyo anything ebulalayo ebulala uvuyo lwakho ebulala usapho lwakho ebulela ubudlelano nabo nabantu anything eyenze izinto ayiveli kuThixo uthi ke nguYesu xa iqhubeka uthi mina ndize ukuze babe nobomi babe nabo ke ngokugqibeleleyo anything engazisibomi kwe you need to understand that ayiveli kuThixo you need to understand ayiveli kuThixo maninzi amaxesha kuthi especially xa kubhujiwe ndibava abantu besithi bekota uYobi besithi nguYehova onikileyo nguye othathileyo but xa ujonga uYobi phaya ebethethe ngazi because xa ufunda before azothethe zonto khange kube nguYehova othathayo yes nguye obenikile kodwa ubethathile uyazi kahle na uba ngongendawo ebethathile you need to understand and identify that uyazi ba oku akokwenza kukaThixo kokwenza kongendawo now that's explainile ke loo ndawo sayicacisa masibuye ke ngosize apha uthi njengoba sigwetyelwa ngegazi lakhe kobe kaphi na ukuba sisindiswe kumsindo kaThixo ngaye uYesu Umane ucinga xa kwenzeke izinto zimbi kuwe nguThixo nomsindo. Kumsindo kaThixo ongacimiyo, ongapheliyo, uveza lo msindo wakhe apha kuwe. Umsindo kaThixo wonke has been exhausted in Jesus. All the wrath of God has been exhausted, has been satisfied, has been quenched. God is not angry at you anymore. When ungumntwana umza ubaleka umzali ngobe nomsindo, xa sowuphelile umsindo uyabuya uze emzalini. Sinengxaki ke yokuba oko sasigqibele umzali nomsindo. Noba sekuthi umsindo uphelila sifuna ubuyele ekhaya ngoba sicinga umzali unomsindo. Na umsindo kaThixo wonke has been exhausted, has been satisfied, has been quenched. Unxano lomsindo wakhe lwenziwe lonela. Uyabona umhlaba xa womile kunganethi. Kuyanzeka kuba kuthi xa kunetha ungakumbi xa kukhwitsha. Uyeke xa kunetha isitshi. Xa kukhwitsha awuyikho imvula eyonelisa umhlaba njengomkhwitsha. Kukhwitsha, kukhwitshe, kukhwitshe, kusuke kuvuka imithombo apha phantsi. Ngathi ubone kuqalisa kuvuka imithombo phantsi emhlabeni kungoba zube umhlaba wonele. Konke ukoma kwawo, konke ukunxana kwawo konele. Na amanzi angena yangena phinda phume. Na umhlaba usenayo i-capacity yokuthatha any more water. Ngenxa yobangabana, ngenxa ye-amount yemvula enethileyo. Same, phaka umsindo kaThixo. Igazi likaYesu lenze wonke umsindo kaThixo waphela. Liwuthathile ngokufa kwakhe engenasono. Athi uCorinthians, uthi wenziwa isono yena ongazani nasono. UThixo wasigweba isono esigweba emzimbeni kaYesu engasibaleli kubo aba banesono izono zabo. Ezibalela phi kuYesu? Now, okubaleka kwakho ubaleka ngoba ubugqibela uThixo nomsindo usafuna uqala ulungise. UThixo umsindo wakhe awusekho. UThixo selelungisile on your behalf, elungiselela wena. Xa ejonga wena ubona igazi likaYesu, ubona umuntu ohlanjiweyo, umsindo wakhe wehlile. Now, xa kusenzeka into embi, understand that akukho kwenza kaThixo kukwenza kongendawo. Uze kuThixo ozasusa ukwenza kongendawo kuwe. Xa sifuna verse 10, uthi, for if while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Now, ngexesha uThixo besizintshaba zikaThixo, while besizintshaba zikaThixo, uThixo sixolelanise kunye naye ngokufa kanyana wakhe uYesu. Uthi kobeka phi na ke ngoku ukuba ngabana sixolelaniswe naye selevukile. Uba xa besifanele ukubetha, athi umculi mhlabelelo wamawisile, athi xa ebengezanga umkhululi wam, xa engafelanga amatyala am, ngekuba ndithwala ukubethwa kwam neziqalekiso zikaThixo. Kodwa kubhaliwe kwathiwa uqalekisiwe oxhonywe emthini. Ngubani owaxhonywe emthini? NguYesu. Ngubani owabethwayo? Athi Isaiah 53, athi besiba ungodeli ungocekisiweyo nguThixo, ungobethwayo nguThixo, ungogwetywayo nguThixo, kanti ubetho lwethu lwaba phezu kwakhe. NguYesu ethatha indawo yethu. Na uThixo zenze ezi zinto ezi singenzanga nto thina. Okwakho ukuzenza zibonakala ebomini bakho kukukholwa ukuba uzenzelwe nawe. That's all mphulaphuli masithandaze. Ukubulivile lizwi futhi uyakholwa and uyayamkela le nto uThixo akwenzele yona. Phambi sizandla zakho uthi Nkosi Yesu, ngena empilweni yam, ngena ebomini bam. Ndikunikeza ubukhosi, ndikunikeza intando yam, ndikunikeza ingqondo yam, umzimba wam nomphefumlo wam. Ndizinikeza kuwe. Iba nobukhosi, ube inkosi ulawule. Our Father and our God, namhlanje ndizelwe kabutsha, ndisisidalwa esitsha, ndibhilonga kuYesu, ndibhilonga kwifemeli kaThixo. Enkosi ngokundifela kwakho, enkosi ngokundihlangula kwakho. Ndiyabulela that awusenamsindo ngakum, that ndinoxolo noThixo. Enkosi, namhlanje ndizelwe kakubutsha, ndisisidalwa esitsha egameni likaYesu. Ukuba ke mphulaphuli uvile lo mthandazo wenzile, khuleka ke nditsale ke phaya kulamanxeba onxibelelwano uFacebook. Velile Mbenene utsho ndithandazile, ndithandazile, ndenze njani ukuqhubeka ndiye phambili. I will walk this road with you egameni likaYesu. Siyabulela, ube nobusuku obuhle. Till next time, be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. please visit kpulpit.co.za.